Lizofika nami ixesha lam azohlanjwa namanxeba wam. Oh, ndiyacela mntasekhaya, ndicela uze ungathinwa ndim. Bayandazi nasekhaya ndilikhaya, I'm really him. Njengabazali bakaNorth kuzude kanye nakim. So kumele ikhaya lakim. Ndiyabulela noba zange wathi mandivuke ndiyophangela. Yandazi ndilirhuzi, ndiyarhereza, ndiyaziphandela. If bindim umzali wakho benzothi igama lakho kuthandeka, kuba iyathandeka indlela ondithanda ngayo, baby girl, so mamela.
I'm on a winter lazam, shall I know we take my lamb? I'm gonna make a boomer warm. I don't fancy it.
I'm
on a winter lazam, shall I know we take my lamb? I'm gonna make a boomer warm. I don't fancy it.
Zangana funa nyusi, zangana funa nomchato. Nabembetha nidlule, bengabaseleki sizothando. Bathi brava kasisifuni, kaloku akasajoli nodaki. Khandivumele ndibe yi-personal stylist yakho ndiqambisa amadaki. Apha saseParis, apha saseItaly, apha saseGermany sitshizana ngamanzi. Apha sasifuni eJapan, xa saphela seThailand. Yaza bathi zevi kwakuhlala nawe, ngaske ndikunqayela i-island show.
Dinosaur, this is our pet.
I'm on a winter lazam, shining on with the malam, hung on a mabuba.